Radio Campus. Radio Campus 88.3. Radio Campus 88.3.
Yeah. gel mom nekhna leg leg mu metti ak man gondi waxal rek li am dafa bëgg dosé ba melni mbay dosé fuñ ko fekk mom mi ngi faxe nu muy dosé xalé yu jigen yi ci wax yu amul gondi gondi dum la tax sank ya mom xol bi man yow lay xol fi yobuma fule ne diri ma sanni ma sanni ma sanni ma delu keuf ma soxna si yow lay wal fi yow lay xol fi
gondi gondi
taxul nga japp xale bi
ñodi ñodi
taxul nga japp xale bi yow soxna si ka ñu dem fu seul quel mon nerna legle mu metti ak mon gondi wax rek li am wo 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 xal ñu dem taxul nga japp xale bi taxul nga japp xale bi yow sax na si ka ñu dem yow ful la ne ka ñu dem fu soori leg leg mu metti waaw yow waxal rek li am lima am lima man ak man kim ma don ah mani yow bëgg ma ci lima am lima man ak man kim ma don ci mbageel ñu bari ñi nga wax ñom saasu lu mën ta nek ñu dexit ñu mishwi bu dara amul kon ñu sombi nan ko duma songu man ngay ndegi duma téru man sa xaar duma songu man ngay ndegi duma téru man sa xaar si duma wacc jant bi ndax xam nga ni duma yalla bur bi le 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 Yo lay wéré doxal ñu dem mbegel mo nexna leg leg mu metti ak ak mun gondi yo mi le wax rek li am zébé roba ba zébé yo mi le wo 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 wax li am
body moving. 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 Body moving.
We could be friends. Yes, bro, I'm just pulling up now. Just walking up now. I'm gonna be in a second. In a bit.
So I didn't feel high.
Still.
last thing I wanted to do was move on from you. Lost my head just for you. Never felt stronger by anyone. Everyone committed since you've been gone. Guess you were right, I won't find no one. Still can't forgive everything you've done.
find him. Consider a creator's feelings. Billions of sons and daughters like snakeskin peeling, like falling clouds of starlings. Keep on and keep you free. There's a strong wind from over the sea, and darling, the nation's leaning. There's an audience in the ceiling. In it someone saw the face of God, but I can only see the slack jaws and hear the sounds of jeering. Greet your killer with a nod. Consider your feelings. You only smile when you're dreaming. You're only free when you're sleeping.
Thank you. ديال بصح والحسن الناس الكبار الله عبر هدار تشبيرو يا سوفيا يا ربينا
Let's go. Suffocating, please pull me out.